Zechariah 9 verse 1. Isiprofetho sezwi kaJehova phezu kwezwi lakaHadiraki nalo iDamaseku liyakuba yindawo yokuhlala kwaso. Ngokuba uJehova uneso kubantu ikakhulu kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli. Verse 2. Kanye neHamati elikhawula kulo neTire neSidoni ngokuba kuhlakaniphile kakhulu.
Verse 3. iThire lazakhela inqaba lanqwabela isiliva njengothuli negolide elicwengekileyo njengodaka lwasezidaladini.
Verse 4. Bheka inkosi iyakulaphuca iphonse imfuyo yalo elwandle lona lidliwe ngumlilo.
Verse 5. I-Ashikeloni liyakukubona lesabe negaza futhi bese lithuthumela kakhulu kanye ne-Ikroni ngokuba ukwethemba kwalo kuyakujabha inkosi yakubhubha egaza ne-Ashikeloni aliyukuhlalwa.
Verse 6. E-Ashidodi kuyakuhlala umntwana wesihlahla ngiyakunquma ukuziphakamisa kwamaFilisti. Verse 7. Ngiyakukhipha igazi labo emlonyeni wabo nezinengiso zabo phakathi kwamazinyo abo, nabo qobo babe yinsali kuNkulunkulu wethu babe ngababusi kwaJuda nase-Ikroni njengamaJebusi. Verse 8. Ngiyakumisa ngibe yinqaba yendlu yami ukuze kungabikho odlulayo nobuyayo. Akusayi kudlula mcindezeli kubo ngoba sengibonile ngawo amamehlo.
Verse 9. Thokoza kakhulu ndodakazi yaseSiyoni, jabula nokujabula ndodakazi yaseJerusalema, bheka inkosi yakho iza kuwe, ilungile inensindiso, ithobekile ikhwele imbongolo ithole inkonyane yembungulukazi.
Verse 10. Ngiyakunquma inqola kwa-Efrayimi nehashe eJerusalema, nomtsalo okulwa uyakunqunywa, iyakukhuluma ukuthula kwabezizwe, nokubusa kwayo kuyakusukela elwandle kuze kufike elwandle, kusukela emfuleni kuze kufike emajukujukwini omhlaba. Verse 11. Nawe ngenxa yegazi lesivumelwano sakho ngikhiphile iziboshwa zakho emgodini okungekho kuwo amanzi. Verse 12.
Buyelani enqabeni ziboshwa esezinethemba, namuhla ngiyanitshela ukuthi ngiyakubuyisela kini okuphindwe kabili.
Verse 13. Ngokuba ngizigobela uJuda njengomtsalo, ngibeka u-Efrayimi kuwo, ngivusela amadodana akho Siyoni, kumadodana akho Javan, ngikwenze inkemba yeqhawe. Verse 14. UJehova besebonakala phezu kwabo, umcibisholo wakhe uphume njengonyazi, inkosi uJehova iyakubetha icilongo ihambe ngezivunguvungu zaseningizimu. Verse 15. UJehova Sebaothi uyakubavikela, badle banyathele phansi amatshe endwayimane, bayakuphuza igazi labo njengewayini, bagcwale njengemkhele nanjengamagumbi e-altare. Verse 16. UJehova uNkulunkulu wabo uyakubasindisa lolo suku njengomhlambo wabantu bakhe, ngokuba bangamatshe omqhele abengezelayo phezu kwezwe lakhe.
Verse 17. Yeka ubuhle balo, yeka ukubukeka kwalo, amabele abo ayakuhlumisa izinsizwa zalo, newayini elisha izintombi zalo.